Him man a blessed love for the heart and soul to the world. You know, all your angels, him and a go on to talk about. What got you this sasa? Thank you. Thanks for coming. You shaka. Hey, yo, BK. Wicked na kungoja weekend baba kungoja sana kungoja bila kukata tamaa yeah. Ulisema utabariki na uzao wangu kabla mimi niombe, kabla nipige magoti kuomba, mana baraka zako zinazidi uchache wa nguvu zangu. Baraka zako zinazidi uchache wa nguvu zangu. Kitena wikendi kitena wikendi wakati 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 waku drive any car wakati ni sasa yule mtasa na beba mtoto wakati ni sasa ondo wa mashaka ondo wa yo imani haba yeah. Bado na nenepa Mungu amenilipa imani sana tangu juu nimejua kama nguvu zake zinadumu kwenye kila mazingira nina imani sana nina imani sana hasara kikumbe tukingoja twakosa kimoja heshima ya watu tu faida kikumbe tukingoja tunapata mia moja heshima za watu tu kitena wikendi kitena wikendi nanipenda kweli wakati 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 waku drive any car wakati ni sasa jule mtasa na beba mtoto wakati ni sasa wanatatenda wanatatenda atatenda kwa wakati weki atatenda wanatatenda atatenda kitena wikendi kitena wikendi nanipenda kweli wakati ni sasa wakati ni sasa wakati ni sasa wakati waku drive any car wakati ni sasa yule mtasa na beba mtoto wakati ni sasa